yindlo leyo va akangiwa rivoxe phela vanhu lava va nga aka yindlo leyo va nge akiwa rivoxe daka boy wa hlayiwa daka boy wa hlayiwa swana swa hlantswana vana swana swa hlantswana vana
was uploaded from K Media.